Namiro ne tatawe basobi nyo 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 unajja na ngamba na ukambwe na busungu ne jare kankana kumunyi wa mwenge tajja kumutwala mu bazaddebe kale nino wali munadini omwana wa banadini nali ndira okukulekera sesu bya obulangira nja kumwegendereza obutamusobya Namiro bwe mama lwali nkyawa nemukyawa nzaali njagalanga Namiro bwe ndwala nambula lwe nalwala ennyo lwe nali mbulawo mazima ya nambula nabanga nsinda nakaaba kale mwe ntebereza okuwanka wanka okubambira ntabalala mbanga neyonoledde omusingi Chirabo chichero